1994 ngeze amagingo yangaya amahanga cyane cyane nk'ibihugu by'ibihangange tuvuge nk'Ubwongereza, Amerika n'ibindi bishyigikiye Kagame bakunze kuvuga ko ari umuntu mwiza, ko ari umuntu wahagaritse Jenoside, ko ari n'umuntu wazanye amajyambere. Ibyo byonyine uko ari bibiri, ariko batinya iteka kuvuga ko Kagame ari umwicanyi. Kagame ni umwicanyi, yabyerekanye kenshi, yabyerekanye Bugande, yabyerekana mu Rwanda. Noneho amaze kwivamo inshuro ebyiri, abantu bose bumva. Ni ukuvuga ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka yishimiye urupfu rwa nyakwigendera Colonel Karegeya, ndetse asa n'uwerekana ko mu by'ukuri yabigizemo uruhare kugira ngo amwice. Ejo bundi rero byabaye ubugira kabiri, agira ati rwose abantu ubu yewe Kagame ntabwo ari kuvuga ariko ari guverinoma, ni ukuvuga ko we afite uburenganzira bwo kujya atanga uruhusa bakarasa abantu ngo ku manywa y'ihangu. Icyo navuga rero ni iki, uyu muntu ntabwo mu by'ukuri wamufata nk'umukuru w'igihugu. Nta mukuru w'igihugu witwara kuriya, ni ugukabya no gusuzugura abanyarwanda no gusuzugura amahanga amushyigikira. Ngaho rero njyewe ngira ngo imvugo nk'iriya ntabwo yagombye gusohoka mu kanwa k'umuntu uvuga ko ayobora igihugu. Abantu si inyamaswa, abantu n'ibiremwa by'Imana, abantu bagomba kugira umutuzo kandi bagashaka uburyo bwo kumvikana. Kagame rero niba adashaka kumvikana n'abanyarwanda, kumva ko wenga azabarangiza n'imbunda ntabwo azabishobora. Ikindi ni uko mugomba kujya mwibuka ibyo yavuze ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 mwaka w'2007, iteka mukunze kubyibagirwa. Yavuze ko we ubwe yumvaga abahutu bose yabamara ntibahungire muri Congo. Biramubabaza cyane ku buryo hari yaririze mu nama yari arimo icyo gihe, niba atari ibirori yari arimo cyangwa se ibintu byo kwibuka, byari ibintu byo kwibuka ahantu bita Murambi muri Gikongo. Nkaba rero ngira ngo abanyarwanda, abanyarwandakazi, abanyamahanga, abamushyigikiye bose, uriya muntu bamutere ikashe mu bitugu bamenye ko ari umwicanyi kandi ko udashobora gukomeza gutegekwa n'umwicanyi. Amagambo yanjye nayo.